mchezo wale washakubali. Hii ni kama offer kwa wale wasio kubali. Ukikubali kwa jalali, nashukuru wale fans walio kubali. I need new haters wale washakubali. Hii ni kama offer kwa wale wasio kubali. Yeah. Ukikubali kwa jalali, yeah. Na shukuru wale fans walio kubali. Siachani na mziki, sijachoka kuchema. Wengine wanafiki, sijali wanavyosema. Na shukuru Mola kunitakia kuhema. Lakini na kazana, sijachoka na kuchema. Nimechoka na madawa, sijachoka na mistari. Nimekoka kiundani, sijakoka kimabawa. I heard someone talking shit about my name. I like heather going big about my name. I like growing bigger, be because of the fame. Lakini na kazana, sijachoka kwenye game. Siku nitafika navotaka to my aim. Navotaka to my head. I need new haters wale washakubali. Hii ni kama offer kwa wale wasio kubali. Ukikubali kwa jalali, na shukuru wale fans walio kubali. I need new haters wale washakubali. Hii ni kama offer kwa wale wasio kubali. Ukikubali, yeah, kwa jalali, na shukuru wale fans walio kubali. Mi ndio komanda na koma kwenye safari. Nimetoka mbali na shukuru tu kwa hali. Bado napambana, sijichoka na safari. Sijichoka na safari. Wakisema siezi nziki, sogopi kuwa shabiki. Nimezoea shida manarani kama diki. Nimetoka fauliza Ken wa kutichi. Bado na flow, bado nataka, bado nido. Bado nasaka, miaka mbili zimepita, nilikuwa na kazana. Mama usichoke, mimi nao na kazana. Ngao kwenye nziki kuna jam ya kugana. Lakini mi nasonga pole pole na pambana. Kuna siku nitafika, da Mungu alivyopanga. I need new haters wale washakubali. Hii ni kama offer kwa wale wasio kubali. Ukikubali kwa jalali, na shukuru wale fans walio kubali. I need new haters wale washakubali. Hii ni kama offer kwa wale wasio kubali. Ukikubali kwa jalali, na shukuru wale fans walio kubali. Mi ndo MC Atari, uneza uliza Kalapina. Nina majina, nimetoka far na jamini mido wina. Uliza Kalapina, nashukuru mada kuniza MDK. Nimeogopeka, uneza uliza mtu che. Siko after beef, ndio mini sifike. Niko after money, wife asiteseke. Nashukuru Mola kunitroa kwenye janga. Nilikuwa nateseka sana kamganga. Saa niko fuo, fans bodo na ningoja. Fans bodo na ningoja. Haters wale washakubali. Hii ni kama offer kwa wale wasiokubali. Ukikubali kwa jalali, nashukuru wale fans walio kubali. I need new haters wale washakubali. Hii ni kama offer kwa wale wasiokubali. Ukikubali kwa jalali, nashukuru wale fans walio kubali. Dedication to all my niggas in hood, you know. NDK Classic. I'm back again. Yeah. Records. 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 Records.